توم هو ويلدل يرأى.
Tom is a young boy.
وحو ربا إن أوبرتو سلامها.
He wants to learn greetings.
هو يديس وحي عاوينيسا إساقا.
His mother helps him.
وحي تدي سلام توم.
She says, hello, Tom.
توم وقا إيا جوابا هايي.
Tom smiles and replies, hi.
توم وق دمبيغا.
Tom goes to school.
إسكولكا وحو لكل ما صاحبكيس.
At school, he meets his friend.
ووترا صبح وناكسن.
He says, good morning.
صاحبك توم وحو دولا عدينيا.
Tom's friend smiles.
وحي برانيان ودا.
They learn together.
توم بران قود بيه سيدو كالي.
Tom learns goodbye, too.
وموجي.
He is happy.
هدا وحو سلانتا قف والبا.
Now, he can greet everyone.
Tropia wa tula yara o kutal talyaniga.
Tropia is a small town in Italy.
Sanada kasta waxay u dabaaldegi doonaan festival weyn.
Every year, they celebrate a big festival.
Wadooyinka waxay buuxaan dad iyo midabo.
The streets are full of people and colors.
Dukaakadu waxay iibinayaan cunto dhadhan wanaagsan.
The shops sell delicious street food.
Dad badan ayaa cunaya pizza iyo pasta.
Many people eat pizza and pasta.
Waxaa jira calamooyin midab kasta.
There are banners in every color.
Caruurta weydiin iyo ciyaarayaan qaybta.
Children laugh and play in the square.
Qof kasta ayaa sugaya bandhigga dhuxul.
Everyone waits for the fireworks show.
Degmadu waa midaha faraxsan oo nool.
The town feels happy and alive.
Mark wuxuu ahaa xirfad leh dadiisu tahay 20 jir.
Mark was a young professional in his 20s.
Wuxuu doonayay in uu koraan shaqadiisa oo la kulmo dad cusub.
He wanted to grow his career and meet new people.
Maalin maalinta wuxuu helay casuumaad dacdo shabakad.
One day, he received an invitation to a networking event.
Wuu qabo muujin oo xishood ah.
He felt excited and a little nervous.
Danka dacdada wuu la kulay dad badan oo cusub.
At the event, he met many new people.
Wuxuu wuxuu isbaray isagoo leh dhoola cado.
He introduced himself with a smile.
Qof walba wuxuu dhoola cadaystay oo wuxuu ku raaxaysanayo wada hadalka.
Everyone smiled back and enjoyed the conversation.
Mark wuxuu bartay inuu fikradihiisa si cad u muujiyo.
Mark learned to express his ideas clearly.
Wuu ka helay isagoo la wadaagaya waayo aragnimadiisa.
He enjoyed sharing his experiences.
Markaasuu wuxuu hadal hayaa, markaasuu kalsooni noqday.
The more he talked, the more confident he became.
Ugu dambayn wuu beddelay macluumaadka xiriirka dadka kale.
Finally, he exchanged contact information with others.
Kadib dacdada wuxuu dareemay inuu ku faano guulihiisa.
After the event, he felt proud of his achievements.
Mark wuxuu baranay in dhismaha shabakadu ay muhiim tahay.
Mark learned that building a network is important.
Isaguudku wuxuu rajaynayaa dhacdooyin badan mustaqbalka.
He looked forward to more events in the future.
Waxay ahayd subax huruud iftiin leh markii wararka laga shaaciyay xiritaanka hawada Pakistan.
It was a bright sunny morning when the news broke about Pakistan's airspace closure.
Go'aankii si aad u midoobid taasoo ka tagtay in badan oo safarolaan ah.
The decision came unexpectedly, leaving many travelers stranded.
Ka hor, jacayl wuxuu ahaa arday dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Ali, kaas oo ku duulayay London si uu u barto.
Among them was a young student named Ali, who was flying to London for his studies.
Duulkee ismaqnaansho lahayd in Rogob isagoo dareed ku jiray niyad xumo iyo niyad xumo.
His flight was delayed for hours, and he felt anxious and frustrated.
Isla markaana, Janice, haweeney ganacsi ka soo jeeda New York, ayaa sidoo kale saameysay xiritaanka.
Meanwhile, Janice, a businesswoman from New York, was also affected by the closure.
Waxay ahayd inay ka qayb gasho shir muhiim ah oo ku yaal Islamabad.
She was supposed to attend an important conference in Islamabad.
Marka saacadaha la daahay, frustrationku waxay korodhay rakaabka dhexdiisa.
As the hours passed, frustrations grew among the passengers.
In badan ayaa bilaabay inay cabiraan ku saabsan isku xirnaantooda oo duulimaadyadoodii ka maqnaa.
Many started to complain about their missed connections and flights.
Daqtirayada yaashkani waxay iskabsadeen si ay ula tacaalaan soo gelitaanka rakaabka doonaya in ay dib u qoondeeyaan duulimaadkooda.
Airlines scrambled to handle the influx of passengers wanting to rebook their flights.
Codka niyad xun buuxiyay garoonka sida dadku xal u raadinayaan.
Frustrated voices filled the airport as people sought solutions.
Kadib dhowr saacadood, duulimaadyada qaar ayaa ugu dambayn dib loo qorsheeyay, iyada oo keentay fududeynta qaar ka mid ah.
After several hours, some flights were finally rescheduled, bringing relief to a few.
Si kastaba ha noqotee, dad badan ayaa lagu qasbay inay raadiyaan hoyga habeenka.
However, many were forced to seek accommodation overnight.
Culayska hawada dhacdooyinka ayaa ka dhigtay jahwareer garoomo kala duwan oo ka agagaarka dunida.
The air traffic delays caused chaos in various airports around the world.
Uguud, saameyntu safriga wuxuu ahaa mid weyn, laakiin adkaysi ayaa iftiimay.
In the end, the impact on travel was significant, but resilience shone through.
Filmka The Accountant Labo wuxuu si qoto dheer ugu dhex galay adkaanshaha protagonistka.
In The Accountant 2 Feet, the film delves deeper into the complexities of its protagonist.
Qaab dhismeedka sheekooyinka si taxadar leh ayaa loo diyaariyey, iyadoo la ilaalinayo daawadayaasha in ay ku mashquulsan yihiin inta lagu jiro.
The narrative structure is meticulously crafted, keeping viewers engaged throughout.
Mawduucyada beddelka iyo akhlaaqda waxay si xoog leh u dhegaystaan dhegaystayaasha.
The themes of redemption and morality resonate strongly with the audience.
Intaa, horumarka dabeecadda waxay bixisaa daaqad ay ku tijaabiyaan dhibaatadooda iyo guulaha.
Moreover, character development provides a window into their struggles and triumphs.
Daliilayaasha waxay ammaan u jeediyeen filimka naruuro murtida xiisaha leh iyo waxqabadyo la yaab leh.
Critics have praised the film for its compelling narrative and standout performances.
Qof kastaa wuxuu keenaa qoto dheer oo gaar ah doorkooda oo kor u qaadaya khibradda guud.
Each actor brings unique depth to their roles, enhancing the overall experience.
Sidoo kale, muusiga ayaa kaabaya dareenka filimka si heer sare ah.
Additionally, the soundtrack complements the emotional tones of the film masterfully.
Abaqa, inkastoo marar, waxay gacan saarota xamaayad.
The pacing, although occasionally uneven, contributes significantly to the tension.
Ugu dambayntiina, xisaabiyaha labo wuxuu ka soo baxayaa sidii weli sheeko laga xuso, kor u qaadaya sumadda.
Ultimately, The Accountant 2 Feet emerges as a noteworthy sequel, elevating the franchise further.
Soo dhacaada farshilabo cusub ee farshilabo 1900 wuxuu calaamadeeyay isbeddel weyn oo ku saabsan ismuujin farshilabo.
The advent of modern art in the late 19th century marked a pivotal shift in artistic expression.
Waxay caqabad ku noqotay dhaqanadii, iyada oo soo bandhigaysa fursado cusub fanka.
It challenged conventions, unveiling new possibilities for artists.
Impressionists, iyagoo diiradda saaraya iftiin iyo midab, ayaa beddelay muuqaalka sawir-gacmeedka.
The Impressionists, with their focus on light and color, transformed the landscape of painting.
Cubism wuxuu soo baxay si dhaqso ah, isagoo kala jaraya walxaha qaab dhismeed.
Cubism emerged shortly thereafter, breaking down objects into geometric shapes.
Habkaas mugdi ah waxay raadinaysay inay dib u qeexdo aragtida iyo xiriirada meelaha.
This radical approach sought to redefine perspective and spatial relations.
Suuqalda, iyadoo sawirada riyooyin leh, ayaa si kale u caqabaday xuduudda xaqiiqda.
Surrealism, with its dreamlike imagery, further challenged the boundaries of reality.
Muqaalad dad soo bandhigay, isagoo muujinaya shucuur ka badan matalaada.
Expressions of abstraction emerged, emphasizing emotion over representation.
Hawlgalladan, inkastoo ay kala duwan yihiin, waxay wadaagaan xadhig caalami ah oo hal abuurnimo iyo qaldan.
These movements, while distinct, shared a common thread of innovation and rebellion.
Isku darkuudka qaababka ayaa si cad u muuqda shaqooyinka sanatayaasha casriga ah.
The fusion of styles is evident in the works of various contemporary artists.
Sidaas, isbeddelka farshaxda ayaa muujinaya qiimaha iyo aragtida bulshada.
Thus, the evolution of art reflects society's changing values and perceptions.
Gabagab, dhaqanka farshoolka casriyada ayaa si cad u qeexay muqaalka hal-abuurka casriga.
In conclusion, modern art movements have undeniably shaped contemporary creative expressions.